Karibuni Tanzania. Tanzania yetu, jamani yavutia. Mito na mabonde, pamoja na maziwa.
Karibuni Tanzania, e Tanzania yetu yavutia. Mito na mabonde pamoja na maziwa. Ukiwa na nia, ukipania, utafika hapa na Tanzania. Karibuni Tanzania. Miwani, angabia ramani, Tanzania amani, atangia awari, madui wako wapi, Tanzania yetu yavutia, Ngorongoro Mikumini na Manyara, utawaona warene wanyama, tuine swarana na twiga, tuine swarana na simba, karibu 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 ne Tanzania, e Tanzania yetu yavutia.